cookie budu me daddy. Afanya utakavyo I'm ready. Baby, baby, to spend it. Pashinye mafupi no daddy. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Kalushindani na mikarakos. Oh, mikarakos. Usije ukamwaga mwenzi unta lost. Oh, tani maliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko.
Hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unaniwaliza, unaniwaliza. When do unanifana, nifaya. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku. Wapi, wapi nishike huku. Oh, oh. Oh, insana, insana. Oh, malanyana, kidiana. Oh, 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 nani maliza. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, mi nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata, na mikogo. Nataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata, kidogo. Nata, na mikogo. Nataka, kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, insana, insana.